Yeah. Unajua vile tunafanyaga au sio? Introducing to you
Chokosa Bear.
It's Yesu be and them, ladies and gentlemen. This is how we do it. Yes.
Let's go. Let's go.
It is Ghost.
Yes. Kavile beiza mafuta nimepanda. Nasi we still ghetto nimesanda. Nizuka kama hina wana ndo nafagilia. Oya leta maji nataka kubagilia. Unachelewa wewe, leta bia nilewe. Ni feel niko juka, medandia wewe. Alright, nisha kula gambe. Najisikia fresh feelings, ango zinavuka border. Mezunguko na watoto, katoko cheketea meda flan wana nipa uroda.
Maisha ni fupi, stress ni Gucci, futa tuondoke. Na kupa mfupa, unani panyama, usi ni choshe. Tunadil ebu nyamaga, ukileta stress na kukanyaga, yeah. Nipe salute kama kamanda, ukinizingua na kukanyaga, yeah. Vile na feel, niko juu, yani kama nimepiga kitu cha Arusha. Shida chini, mikono juu, pembe ni DJ anaanza kudurusha.
Najisikia fresh, kiwa na wanangu wanya supi ndani ya mbanyo tunarefresh. Life's not fair ila kitaani bado tunawa impress. Najisikia fresh, najisikia fresh, fresh like whoa, whoa. Najisikia fresh, najisikia fresh, fresh like whoa, whoa, whoa.
Nimeshalewa ni bebe nikidedea. Sioni mbele na siwezi kutembea. Niko mwepesi naona kama napepea. Tupo wangu wangu na mwanangu
mbea. Vile nimesha nyo, najiona mimi. Najiona mimi, hawanitayo. Na bado na jamini, bado na jamini.
Hey, najisikia fresh. So fresh, so clean. Na run hii game, bado na jamini. Mende na uwa, panya na uwa. Wete watoto huu tamuamua. Nyasubi na mbachafu yani bardi bardi. Mi mwenye sugar nini sugar daddy. Energy no pendo yani mardi mardi. Where Tony? Apana soda leo ni maraji.
Najisikia fresh. Kiwa na wanangu wanya supi ndani ya mbanyo tunarefresh. Life's not fair ila kitaani bado tunawa impress. Najisikia fresh, najisikia fresh. Fresh like whoa, whoa. Najisikia fresh, najisikia fresh. Fresh like whoa.
Najifungia chemba ile quarantine. Nacheza na watoto under 18. Wakisha piga vit vina shuka chin. Wakivimba kama puto na leta pin. Oya mentari ile kibepari. Wamenkabizi bucha kisu kikari. Nyuki na asali upepo wa bahari. Yani mimoshi mingi naona kwa mbali.
Fresh like woo. Fresh like woo. Fresh like woo.
Chokoza Bear.